Daddy Owen
and Grace.
You got some evil?
Uh-huh. Yes. Uh-huh. Oh, na-na, oh, na-na, oh, na-na. I'm Kaku Meku Chawe.
Lazimo fanye kazi ndo upate hiyo do. Let me cry out to my Lord, mama, 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 my, my. Hata kama ni biasara, andaka kukuangusha. Kama unacheo, andaka kukuangusha.
Angusha.
Hata kama ni mipango, andaka kukuangusha.
Angusha.
Hata kama ni ondoa, andaka kukuangusha.
Angusha.
Nothing at them. All world is under the pipeline. Satan will keep up his smile out of it. Oh Lord, please come and save them. Oh Lord, please keep them clean. Oh Lord, just carry on. Don't say no, brother them.
Mwendo ni wa, alafu, alafu.